yele
webbook ugaar ee warbixin ku aragana xaqiiqada ku warramow
adduunka aqartis geysa akhbaar walaalkeedia idaal news ku xaqiiqsooy
dantii horumarka bulshada kan ka dadaala waan ku daayto degdeg ka booqoy websiteka idaalnews.com
webka wararka heeso leh ii waliidii dhabti aad ku helaasu idaalnews.com
website dineen badan ayna dhexdhexaade idaalnews.com
warar ingiriisi ah Soomaaliya kan ka bandhigo idaalnews.com war wariyaha ku aragta idaalnews.com umuddahooda naseeta etmaama amayke era booqoy idaalnews.com
mudane gudoomiye walyaabo maamulka degmada buuraha kaba uusan ka faanow ee uusan qabadi ee hadii aad nin ee laamida may ku mid ah
may ka mid ah baladki oo wasaqdiyaal buur buur hayti in baladki nadiifsanay geedka taa alxamdulillaah haan shanka boobahayna on suubina mataqaana dad nadaafada maalin walba ka shaqeeya on suubina taasa daliilkiina may kale daliilkiina buundadii jaban haytay buunduwiinta markii la xakataba baawarta ka godooma jirtay feeskii koowaad ku guuleysanay dhammaayni feeskii lamaadna hadda wadna oo insha allahu ina muddo kooban dhammaado doonta walla ka faana oo buundadaasay taw kolley mujtamaca gobolka bay iran ka saayan anti baabura dhibaataha ka deertay haddana ilaahay fadlan shay hal wiji ku gudubay wajigii lamaada dhamaayayna warna ka faana korowo oo hay-adda isoo biyo korta ganacsatada buuraha kaba iyo ganacsatada baydhowa iska kaalmaysadeen tan lamaad markii sheegay in iskoolla una dayactirnay iskoollada oo saniyaal saniyaal dhanka shaqayna dameere ku hooyda jireen oo habaynay dhisnay suubini oo websaydada baka araga doontan haddii ilaahay mayga daliilkiina taasna tilaabada horlan qaadahay maalinba maalinta ka dambeyta iyo ka mid
ah markii lagu kooyay inagii iyo walqabadka arrimaha bulshada ee degmada buuraha kaba isan ku qabateen ammaanka degmada buuraha kaba may ku qabateen
ammaanka may ku qabanay inaguna xakamaynay baabuurtii wali baydhowo ku kooyay wali buur ku kooyay baabuurkii bahaw baabuurkii hamiin ha gala bariisiyaana si ammaan shay una sugna wali kala ha galawna una ogaana waqti mucayan hadda miyka uusa oo bala deyra baawuranka bahaana baawurna han gala korna wali nin roogana nin tira koobanin taas may daliilkiina macnaha internaawada amniga ina un step by step un qaadahayna horumarna kusoo bini taasa daliilkiina
gudoomiye xilliyadii indambeyti ciidamadii dhowaan tababarka meelilahan kiri ee koonfur galbeed hooseedayaan howlgalaya waliba iyo anka bahaayana deegaanada degmada buuraha kaba hooseedow ee dhowaan ogan howlgalladii hakadya ka kooy ujeedada iyo weliba walyaabo ku dambeeya in howlgalkaasi soo hakadka kooy may ku mid ah
wallaahi arrintaasi arrin ciidan waaye markii la bahaw male laamiyaw oo heshiis mal biyaw oo meelo iyo target ka dhigada hayaana meel qarsoodiin oo bartilmaameed iyo kuduulu koraano walla ka sheegayo mar walba iyo miska bahaayan miska wareegayan amar dawli ka bahaay amar ciidana ka bahaayan amar ciidanayna ka dhagaago koran maayo xataa un amarka kiigana ogeysiin laylana maaye hooliyo iyo iskale waqtiga iyo bahaayan mayan roogsigan mayan bahawaayan mala arag kora waqtiga bahaayagna mal sheego kora arag ciidan
markii la fiiriyey maamulka kiika iyo weliba shacabka degmada buuraha kaba xiriir intee la-eg ayaa ku dhexay
xiriir walaaltinimo ka dhexooy xiriir dhalashi ka dhexooy xiriir deegaaneeda ka dhexooy xiriir soomaalinimo ka dhexooy
gudoomiye dhalinyarada degmada buuraha kaba maamulka degmada Buurhalka Gobolyaabo uu san qabadi may ku mid ah markii la fiiriyay dhinigii isdhexgalka iyo walbarashada iyo walwalbo dhalinyarada markaas falalka amni darada iyo markaas ku dheeradaa maamulka degmada Walyaabo dhalinyarada uu san qabadi may ku mid ah
dhalinyarada degmada Buurhalka urur sport iyo jira dhowr tuman kooxood ah ma iska daynayna in sheegna qalabka sportiga dhammaystiran koobaba aan diyaarinay kulley haddii ilaahay awoodda leh raalla ka nagada rabadaan ahaytii koobka furan ciidaha kadna gidiidii mar dhow baa la fure adaba araga doonta ama dheega doonta haddii ilaahay awoodda nagada le ogolaada may dariilkiina tumihi koodaas kooxood lama koob aan diyaarinay labadaas koob iyo ka tartama doonan taas taas ururka aqoonyahanada dadka hadda beledka iska xil saaray nadaafada nadiifiyaha iyo adba la tacjibaas dadlabaatan jira tumaysiya jira ayaa iska xil saaray in iyo beledsho nadiifisada taas may dahliilkiin ee isdhexgalka bulshada in ATA horumar aan soo biyahay ururka haweenka saas oo kale la wilba meeli usaroog iyo ka gundudi umatun in dhibaatada ka bata markuun degmadii dadkii xumaayeen iyo goodoon hiriyeen dadko wali horumar ee hay-adoogii ka reebaha ayaan jidkiisi laamara waago culasiya laakiin taasna wada hadal iyo ninka dareere unii gobolka baay wali dhatunka jira in iska biina wasakhe
waayahay gabagabadii mudana gudoomiye su-aalanka dambeytay aan ka weydiiyo waliba iyanagadaas biilaanyo dhowaanoogii inta dambe ilaah ku sheegay degmada Buurhakaba xaaladoogii biilaantahay ee degmada Buurhakaba mashiin ku qabsoomi
wallahi weli makiin sheega walka qabsoomi walba ma ka qabsoomna biilaantii naadda ilaahay nacmadii saxmadii daadi iyo la waraabahay warowa biika jira warowa saddex guran haddana biilaantii sidii leeyahay hay'adaha caalamka iyo dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka intaba may ka codsadaan in Buurhakaba reer laan fiiriyo dhinaca biyaha may weeli haddii roobka walyarku hadaaye dhibaato xoog leh iyo nooqofsadaas Buurhakaba markuu saas dartiya hay-adaha samafalka may ka codsadaan in arrintaasi tahay galanweynka jeysada
gudoomiyaha maamulka degmada Buurhakaba ee koonfur galbeed Soomaaliya oo idaacadu warsan warmaaya kaasahay iyada maasanta gudoomiye
adin mudan.